see the girl ni funa kuna. Fresh and clean with a beautiful smile. Baby don't go or you'll be my best friend. I'm romantic, Mr. Romantic. Baby tenga ijila na kubasani yako. Unga funse vaneba na kuchape wanzako. Kutindiwe ni mafela sumazi wanchape. I'm romantic.
Ati love me without fear. Ako kakamba ati nikonde no restrictions.
Baby tenga ijila
na kubasani yako.
Unga funse vaneba
na kuchape wanzako.
Kutindiwe ni mafela
sumazi wanchape.
Ah,
romantic.
Kazi ni mafuna kumutima ndiweche. Ya fino, beta ya fino. Kazi ni mafuna kumutima ndiweche. Ya fino, beta ya fino. Kazi ni mafuna kumutima ndiweche. Ya fino, beta ya fino. Kazi ni mafuna kumutima ndiweche.